na kweri mundongo Aba imbi bena kusenori ava mcharongali na kwazo kurwanyisa Omulala nasala wawala mpe mulumba mbwa mudde mwatera manyike Zoro imba loyi yangu mazo kukawa chisimu na luo kuoma Tenajia neishi genderewe choku somesovu kakabuli jada Aba mundo bajalwa nusunga ne mitafu mwejibeti ndio kwenye Obusungu bw'omuntu gafa okumutegeera otanula okumutikka entamu Ye bakulabudde omutego nti gutuga ekigwali n'obulago no gye Zanajja neegomba enjiya y'abalinsi mabirizi ne kafero Era nabeerangawo ngamba buuzabuuza bwe baali tebanazaawa Naali bakongoseko nange bwe ntyo ne ngwasinga nali mbalwanyisa Sikirizo kutunda kwa muimbi obasirana migereko gya Katonda Wandi imbi cho ulira cho muwagizi wochi mutunula na katuyo Olwoku boya galeri nyanu obu swandi omaliri deno kuwe mwala Negoro ndewa ntogola valero siwa mwali kuwa kubu wenyingo wabako umutia
EMS Records
Bantu bakambwe nnyo nnyo ensangi zino beekengeragana nga bakisi Nse mbula n'otulo nga mbuzi omwoyo gwange yabaliisa n'omutama Obufumbo lyali ssanyu nakwesigangana obwalo n'obufumbo ntalo Laba bw'okwata etteretebwa ly'ennusu n'olyanjulamu omuntu atakwagala Ng'ewalindirawo ogwali matira Mumanye endala nga yeggamye enkuba Bw'osabye okuwola kwenjeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuka obutumbugulu Bantu tebakyasaasira lumwa tebakyayambali mutabu tebakyadduukirira nduulu yadde afiiriddwa okgenda bamusuze bwe nababuuzizza ekyabatuukako baki banzizeemu nti bakkowu ngu baasuza nnyo nnyo abantu kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza Basima nnyo nnyo entaana bo baafiirwa tebalaba ku muntu yajja kusima n'okuziika ne bakukyawa temubanenya mbunno bakowu bwe baawola nnyo nnyo empiiya bwe bayafuwala teriyo yabakombya kido kya nnusu bamalaaya baaliko obufumbo kati bali mukawa mu bakowu bwe baasooka ne baba bampisa nga beesibwa ne batasimwa yadde yadde Omukazi abeera wakamba kusajjalaata olumugambako n'atimbula Balaba bakuwanga nti kopo tufaaki nabo ne balalanga Kati abafumbo bendanga mu loogi be bayise nti mujje mulabe Katonda Mbu beekuuma ne bakoowa kati beesibira mu maloogi lwa bukoowu Baafuuka bamalaaya lwa bukoowu abandi beeyombekedde lwa bukoowu Ate gwe sseruganda Nolangirira binti nokoye
Tulikomera ensero gye balanga Abantu okwogererawo mu kitwakowa Nabanga ne Katonda yatukowa dda Olwabuli omu okola kyalabe yatusonyiwa
Bamemba ba paliyamenti obutakiika nabo bampadde ensonga Mbu bayisa amateeka ne gatakola ne galyonongebwa obukundi Olw'okuyisa amaaso mu bantu ababalonda ne kibaviirako okukowa Beekalakasiza ne bakowa era beemeketera mbuga ti nfimbi N'abalonzi nabasanze nabo ne bandiira mu mbunno bakowu Okera nga ne balonda abo be baagala nkya ne balangiriramu ate be batawa Yogera amazima ng'owejjangabika mbu bafuuliddwa nnyo abawumba tutu Omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana Ekyo kye kiviiriddeko nno n'amasomero kkoppa n'okubba ebigezo Tebakyasomesa bakowu ani aloga Uganda obutaweera Omusawo akuyita kawo ng'otawa Omusawo akuyita kawo ng'otawa ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju Yasaba bongera omusaala beerema Atajja lwakutuusa mukolo Obufa n'ofa Yajjanja banaatasimwa Yediima n'abikowa Asuddeyo ogwannagamba lwa bukowu Maama fina gw'oyogera n'emisambwa Kira n'osamirira olukalu naawe mama shehi na basosoloti na bapoto sala mukanye sala nyingi Abantu beole nusu kuva mabanka bibasinga ne bitwalibwa Beola kulwanyisa bwafo kuzikanga neke bali nakakumbye mu Bali munna kwetagambwa neyete bakyayiza kweola bakuu Naba security bakuu Kati baba tebe bakuma Madereva n'abasubuzi Babula kunduka mu gwanga Abenja gabo utaimbwa Naba bimulangirira dinti no mukoye Mukama olinda kijoli ku kine kiri munsi okuli obutanga Buli muntu ogamba nti akoye nsubira kalinganga kalango Nti lwali ekyawasulewo okukoowa kyangu okola ekisingawo Saba ne bwebeera embogi kijanye nnyo kigiviirako okulaluka Nsaba bekikwatako nti mwetereeza emyogedde nga mulansi N'abadde tayogera Olimwekanga apambanyiripo Olwo omusumba w'ekitagata Mugandula kalakala na fumu Eyo embeera sigiwagira Kasita okugema kusinga okuwonya Oli wa ddembe n'obizalawa Nze njogedde abantu ebibaluma Mubeereyo mirembe bakulu Akunde kunda omuterega ayibeene yo Bantu bakoowu Waliwo abaddugavu gye twalya Abeewo obutwa bakoowu N'abeetuga bakoowu Okumanya bakoowu Nange mbikomezaawo nkooye